פעם לשכת
ללגיזה
אוי וואן אולי פעם פעם בנו
אולי פעם פעם בנו ניקוסו הכל הוועדה
עוזים וואן דנדי וואן דימה Moyo wanga ulipampambano
ulipampambano nikuso wako lowela
Uzimu wanga ndiwandima
ndiwandikireni
Ndakala ndikutsilangiza ndeka kuti ndideke Unikira moyo wanga maka wambuyo Kalilanga Nizo chita zanga Mada nazo mkawa putindizo timbiliva Apatunda onano chikumbuta nkwangwa nchisanu Machimozi chitirande kakubweza moto pano ndalira Umutu wangandi wa mangika watata ndi manyazi Ndilindi matakumutembe nukila nkope yanga Ka uona mtu kawazi machimu unda senza ine
Una
Ndina kumedwa ndiziko
Ndeka ine
Ndina
zifulaka
Ndeka
ine
Ndina kumedwa ndiziko
Ndeka ine
Ndina zifulaka pampambano
pampambano nguso wako lowela
uzimu wanga ndiwandima
ndiwandikireni
moyo wanga ulipampambano
pampambano nguso wako lowela
uzimu wanga ndiwandima
ndiwandikireni
ndiye nondina mva nkamia ochi mwaye mwe anapanto chuluka Atango sanka zwati angola pa ama Hana mukululu kila Na enzi mai wachiwe
lewele
Anatandiza kalu kumamati Kulutulo manalina Anapatidwa sojana Inde palinkani zosi anasi Anazondi tandizi ila koma Nikufuni tita chirimbiki Tso kuchoka kwa inu mashehe poti Machimo angawa Aenda muzambiri uhule Kubanso katangale Tachitapo Tima wanga ukulapako Ukufuni tita Kuma undiri mbikitayo Akusowe teta Tituntima wanga ukufuni tita Ubelele kwa inu Allah Ine uzimu wanga ukufuni tita
Likazi kike mbudi
Ndina kumedwa nditiko
Ndeka ine
Ndina
zifulaka
Ndeka
Ndeka ine
Ndina kumedwa nditiko
Ndeka ine
Ndina zifulaka
Ndeka
pampambano
pampambano nguso wako lowela
uzimu wanga ndiwandima
ndiwandikireni
moyo wanga ulipampambano
pampambano nguso wako lowela
uzimu wanga ndiwandima
ndiwandikireni
undi tanga Shekhe Nilangizeni Moyo wanga ulipampambano
Uso wako lowela
Uzimu wanga ndiwandima
Ndiwandikireni
Moyo wanga ulipampambano